The garden killer.
I want a man, want a man, want a man,
want a man. Hello.
Hello.
Hey, yo, Kenny.
She Abdala, napenda sifa. Itoto kuviba na nisha. Yako kuwa meoa, lakini atuli na mke wake. Uyu mupe, uyu muruke. Wazee ndo mambo yake. Mchana bonge la she, lakini usiku yupo kitamba she upe. She na mchongo, mkufunzi kwa uongo. Badala ya tasibi mfukona na tembe ya damkongo. Yani she kama she, lakini kimboka na ito pede she. Oya uwanja wa viti uku, she dula na chumba chake maze. Anafuruga wa umini, anachanganya kama nini. Mara ana ubiridini, mara kapiga picha na smartijini. Yani she kama she, yani she kama she. Yani she kama she, yani she kama she. Yani she kama she, yani she kama she.
Now she know,
she Abdala. She Abdala. She, she, she.
Yani, kuna muda nishe, kuna muda mitosi. Ni mtu wa dini lakini, mda wa zola yuko gesi na totosi. Oya, mesikia, mtawa pilisha kafumani wa katika vota ni kuvute, kajitundika dela kakimbia.
Naomba kibeliti, naomba kibeliti, naomba kibeliti. Nimchome, nimchome, nimchome.
Pia za kitonga, chedula zilimponza. Pia za kitonga, chedula zilimponza. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita.
Basi shikamo, wishikamo, wishikamo, wishikamo. Lunjelo,